sawirkii lamaatanaad. Falastiiniyiintii way hoggaamiyaayay lan aabudaaw sanam, lankaasna way linki weeraayay sanam aabude. Lan kale oo la arhaw Samson muddii xabsiga la geeyey us indhoolo ya ahaay. Walna ma aragaane, laakiin way aree ani guwaddii intee seedi. Eebahey yaan ka du'aystay, eebahey yaan weeri. Markaas ya ari, eebow ani inti xasuusato yaa la koofadee. Laakiin Samson muddii usiga saas fali yaa way aragi tiirka ki hernaayay guriga. Tiirkii dhammaantiyey yaa dumiyey. Tiirkii muddii dumiyey yaa guwaddii tiirka iyo guriga oo dhan way ki handhacday dadkii Falastiiniyiinta dhammaayay. Falastiiniyiintana meeshaas yaa ki dhimadeen. Wayna ka guuleystay Samson. Samson laakiin sidii eebahey anka aasiyey dartiyeed yaa wayli ka weelay in meeshaas usiga dhammaantiis la ki halligo.